saba bala bebange bona obaleke mu mwako mukate
mukama bololo mukono gokuba obuyinza buli mu mikono jo
ebye